Johanna. Who tired? I never say about butter. I'm a total shadow, me total cocoa. I'm a total bacon. I guess who? Maybe I could choke up. That's one at Chukuria Mambo.
Butter, baby.
See one at Chukuria Mambo, Barida. See my Mambo, Barida. See one at Chukuria Mambo, Barida. See my Mambo, Barida. Come up, poor, and I will pour. Come a shot in our shot,
put the party, put the good.
Come a poor and I will pour.
You go.
Not to have a cola clenched,
put the party, put the good.
Come a poor and I will pour. Come a shot in our shot,
put the party.
Come a poor and I will pour. Not to have a cola clenched.
You go.
See one at Chukuria Mambo Barida. See my Mambo Barida. See one at Chukuria Mambo Barida. See my Mambo Barida. Come a poor and I will pour. Come a shot in our shot,
put the party, put the good.
Come a pour and I will pour. Now we got a cola mentor.
It's up.
What sun time now from Breaker? Next now we take her. Now put her in the kitchen in a posky and me kanyago. Now we got my shoot come alone and don't need pogado. Now put her come a stock and do wado. Fuku na na dam, ponza kute sa kwa slam. Samu yam kwe kipi kama fa shim chan fwa mu. Mziki damu, mziki kasi, mziki isi ya. Mziki kumeza kichwa kufosra hidi ya mchawi tunki. Chawi banki pempe ni merunki paka chai. Kiosi tuku fecha siku fulai. Kama unipenti, na misku penti. Siku la simishi unipende siku penti understanding. Bado poa, na chana sana modis baka na boa. Mziki soda wana mdogo na koa. So na chukuli ya mambo mziki toka kichapo. Kipindi kile modis nafanya mambo. Si wana chukuli ya mambo barida. Sema mambo barida. Si wana chukuli ya mambo barida. Sema mambo barida. Kama poa na iwe poa.
Hizo.
Kama shari na iwe shari.
Kude pari, kude kude.
Kama poa na iwe poa.
Hizo.
Na pili haba kola kumentari. Kama poa na iwe poa. Kama shari na iwe shari. Kama poa na iwe poa. Na pili haba kola kumentari.
Hizo.
Si wana chukuli ya mambo barida. Sema mambo barida. Si wana chukuli ya mambo barida. Sema mambo barida. Kama poa na iwe poa. Kama shari na iwe shari.
Kude pari, kude kude.
Kama poa na iwe poa. Na pili haba kola kumentari. Kama msela jikeri. Ndiya kati no kufeli. Kama msela bado poa. Wona cheza luka no kupoa. Wona cheza kama utaki vile. Kama utaki. Kama utaki. Kama utaki wona luka kama utaki vile. Kama utona cheza cheza kama utaki vile. Kama utaki. Wona cheza na mshindi. Na mshindi na msambanda weo. Na chula mefagili ya tunambanda weo. Na mshindi na mshindi na msambanda weo. Na chula mefagili ya tunambanda. Na kweto tunondoka nae. Nontoka nae masela nontoka nae. Nontoka nae mama tunondoka nae. Nontona body money tunondoka nae. Nontong wacheza kisela sana. Wakisizwa kindota kisela sana. Wakisizwa unacheza kisela sana. Wakisizwa kindota kisela sana. Wakisela sana mama wakisela. Kisela, kisela na baby mane kisela. Kisela, kisela mwanangu nibia. Iso, tuende pari. Tuende kule. Huu, huu, tuende pari. Iso. Emi chocho achegecho. Emi chocho abuntu mechocho kwa dege maji. Emi chocho abaga moro. Kwende pole saidi sidi ya kota mitoto wa zinka. Watoto kona mbaya. Watoto bokola mubange skaliburu. Kwende pole tekashi wa bonko. Watoto yanja widi depo jipia. Watoto moloko. Mitoto wa mnazi, mitoto wa kutupa tupa, mitoto wa kokotwa. Tanta vamba, toto wa bamba kari. Mbwa mkari. Mare mwaja sikwa. Babake na misi dula neima. Esa ni medibili pacha. Etazani chanaga. Esesi babake na lei. Asani msela. Mitoto nyatu nyatu. Wanalamu wa madawa. Pablo Escobar. Kubwa ninja. Baskandolo.
Sawuuu.